ZambiaMusicDownload.com.
Prince Joseph Simwaka.
Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
Hallelujah.
Ndekala no kutonton kanya bushe unsunga shanu. Ndekala no kwelenganya bushe undwila shanu. Uchino chalo twaba mwabengi patula kwanisho kutulwila bose. Muchino chalo twaba mwabengi patula kwanisho kutulwila Yesu. Mwalikulisha mwe Yesu, mwalikulisha. Ubukulu bwenwe bwalenga mune tusunga vyo tusunga Yesu. Aya 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 aya.
Nikala no kutotokanya mushe usunga shani. Nikala no kwelenganya mushe umbila shani. Muni chino chalo twaba mwabengi natula kwanisho kutulwila
sana batula kwa nisha kumfashon sepa mukumo. Memori nshiwa kwa tawe Yesu ya kushiba bana bobe bose. What kind of a book eyo wakwata bakwishiba mashina ya batu bose mchalo. What kind of a diary eyo ulemba mwefibine fisuma vya bantu mchalo. Walikula uwe Yesu ine ulampesha mano. Walikulisha we Yesu, walikulisha, walikulisha
Yesu, walikulisha.
Ndekala
nokutokanya mushe
usunga shani we Yesu,
we Yesu,
ya we Manaobe we Yesu, we amalumbo kulifwe fwe wana mobe we Yesu.
Walikulisha we Yesu, walikulisha.
Nakwenda kwa Yesu.
Walikulisha we Yesu, walikulisha.
Aya 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 aya.
You heard it here first on ZambiaMusicDownload.com.